Tina Music.
Now inzozi za kama imigezi kabibibaya ndabizi neza ko icyo yavuze kizasohora bw'inshuti zose zashiraho bw'amashyo yose yoshiraho ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho iyabivuze n'ukuri nubwo yatinda no kubikoriza bikora ntigibeshya iyabivuze n'ukuri nubwo yatinda no kubikoriza bikora z'umwana w'umuntu ntigibeshya
kurwanya ugasigara uri wenyine ntuzagira ubwoba ukurinda ntawunikira aza arinda intambwe z'ibirenge byawe aza kurinda amajyana amaza umenye neza ko umucunguzi wawe